Max Cortez.
Quiero mucho. Why? Fundi.
Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo.
Nipa kaze kule.
Pana paka uwe mwepesi. Ano kideko na sumeka kwa unataka no bebeka no lindemka. Na unataka kuchomeka.
Usisike aibu wangu fanya kukam. Kalibu www.fundi.home. Mino jibu basi fili ya form. Uwezi pata tabu.
Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo.
Nipakaze kule.
You shot it like a doctor rocking with your body. Kazi ni kuchapa ufikishwe mbali. You with a master tell you that I'm falling. Njoo kwa fundi kuna kitu na kiona. Nipitishe pini ni bariki uliposhona. Afu nitulize kichwa nilegeza ulipogoma. Engineer ngapi uko zote zimesoma.
Weka. Acha kitu kianze kunesa. Me I'm finna do you a favor. So back it up and show me what you made of.
Cause you one in a million, girl. Yani every time you whine, got that body on fire.
Fire.
Cause you one in a million, girl. Yani every time you whine, got that body on fire.
Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo.
Nipakaze kule.